I am again around just to say thank you, God, for allowing me to talk from your word. I am praying this word will be helpful to those who are going to listen to it. I am going to talk about Jesus, the bread of life. Imyetta jomirawo shenido, gan rokuki dum wakkati, mi beida wolwuki nder deftere Allah. Mi wolinde meden hande iddo Yesu woni tamsere yonki. Ina mai godiya ga Allah domin zarafin da ya bamu yau ma mu sake yin magana akan maganar Allah daga cikin littafi mai tsarki. Maganar mu yau ita ce Yesu shine gurasa rai, shine gurasar rai. Yau ita ce maganar da zamu yi, maganar mu a cikin Fulatanci zamu yi. Yesu Almasihu hanko woni tamsere yonki. Gamajum bandirabe allenyola, sukabe imaube, rewbe iworbe, imidonyeta allagan nung wakati dung uroki en. Ketino rinnanen ido habaru Yesu Almasihu hanko woni tamsere yonki. Kwoni tamsere? Tamsere hanjum woni goddum ko inyamata. Nandu dun i brodi, koba no brodi dun. Duniyaru ndu hewi, komo yemo gida nyamunda tefata. Gorko, debbo, suka, maudo, laral danewal, laral bodewal, laral balewal. Demgal fere fere i duniyaru, mumemud ahu nyamunda tefahimi. Hanjum bo nyamunda ta nyami hande jango ma aidi, fabbi jango ma aidi, fabbiti jango ma aidi, kai lewru jango aidi, lewru yesoru aidi, hitande yesore aidi, hande finani Allah fu aidi mbukkana redu nyamdu. Tuonanu mibima, Yesu hankuni tamsere yonki. Tanyami diga tamsere yonki, ambo ahebi yonki dumiki ono. Idabu majung, Yesu woni, vendu ndiyan ko, bundu ndiyan tan yonki. Tayari daga, bundu ndiyan tan yonki, ang abo ananta donka hara abada. To harmbolwing ido tamsere. Nenno, Yahudan kwe, njipina nama, nyamdu de gedo. Dongol ekitol ngol ner deptere Yohana, pasluol jevego o, aya, chapan etati ijoi. Daga doin Yesu yo ekitai pukara emudung, imuodi bo makko makko kofaris, sanko en indel lady Yahudan kwe. Yodi parisan ko en, yodi windobe, yodi andube kita, andube taureta dun Musa, andube hu kita jidin. Yesu yo meti da imape sewi ibe. Ai baba emmeden, ku mama emmeden, nyami tamsere indel ladde. Nendon tamsere nenda gadonde jipoi, mimbo min jipino no yonde. Ha ndelludon indende noddonde noddudonde manna ko mannu. Nyamunda dun yiwoy dun daga dow nyamunda malaika en daga dow nyamdu mabbe. Gammajum min woni tamsere yonki. Min hande min woni tamsere yonki. Min wari gam mi rokka yonki am, gam ido gafangal, gam mi heba misirsna on, mi rokka on yonki dumiki. O lenyol am, bandirabe am, Yesu Almasihu wiyata non wonnon, mi andina on min woni tamsere yonki. Sei Modibo makko Farisankeho, imbindo ho, taureta, anduko taureta, yoko puti wikia. Am mundanyi balde de, am bi Yusufu on, mun nazara kuo kugal sepe sepe. Ang on hawi atamin wai, ng ang hokimin dun daga do, zaman mama ame Musa ton zaman denno, har zamanu mama amin on tonno fu, deng am wi ataka joni, nanu. Mino minjep aine obi bea min woni tamsere gonga. Min woni tamsere nde gonga nde yonki. Min bo woni tamsere nde ndiyam dan yonki. To mi nyamni on. To njabi on nyami. On keba yonki dumiki. On beideta nanki dolo. Ko Yesu beta dolo nango ngo duniaru. Ngo gidete nyame hande nyame njango nyame mfapi jango nyame mfapi tijango. Nyame konde nyalne nyam 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 ikondu de mede. Ko owi ing, idu, hanko, woni tamsere vo, unde, tamsere nde yonki, ko nufoto ido, ta nu inimu, ahoki gonga maa, ahoki berne maa, ahoki nyumo maa, ahoki yonki maa, ahoki husembe maa, idabare maa, yoyre maa, hakilo maa, Kodu meta hoki dun to Yesu Almasihu ajabi moto a hebi yonki dumi ki hanyo weta anko ni tamsere nde gonga. Bandira wa ang anani botum? Yesu woni kisno. Anani ka? Hori befu untoku ki burnorgal. Ay waw behala mbi ito goto wi rokete linsere. Sendara ande dande mu ungham. Wai ben don hori be ben fu i ben godi yonki be ummike daga walande daga de be mai ko har joni yo nya hado balande mabbe yi e mabbe der lesdi yesu nanno anko ummike i mo godi yonki kan hanjo bi hanko woni ndiyan yonki hanko woni ndiyan dan yonki dan taguto yari mayata anko woni tamsere nde yonki to neddo nyami mayata nden o wi nde tamsere bo bandu mako i zamanu yahudan ko e zamanu modibo munafiki ho ko melo makko makko ko mbaho makko makko isaje ho makko yeso i hewi tum i zamanu mabbe be kauti hore be ganyi yesu almasihu gany yesu don wada ekkitol ngol gonga Yesu Almasihu idon hoirina bumbe. Yesu Almasihu ko bembawa ta waduki. Se hambe launiru heibe se benjii. Bembawa ta bengata ko Yesu wadata manguma ebano yanai. Ebe kauti benjehi bengullo yi Yesu. Be potini pewe fere. Benjehi benjoanimo. Go indere bembi ovi hanko mbi Allah. To zamanu Yahudan ko en. Wala keid ovi anong. Sai bi Allah mu gonga on hanko bo woni walde Allah hanko bo woni Yesu Almasihu hanko bo jiwo diga to Allah nata tegal o danyira ka tegal hori be fu annabo en ta tegal be danyira bo be mayi be ummaki hanko bo o wari o mayi do gafangal bo o mayi do gafangal gal bo o ummike bawo balde tati o ummodike yonki o holli hore mako fu to fukra emma ko har balde dudde ibe ngiamu to ibe der sudu ibe do oma be mabbi dammude den sey onatta hanko gan hanko wolde Allah gan hanko ni tamsere nde yonki ko mabbi dammugal onatto e onatta e sudunu gan wala goddum ko heloto mo kadi hanko o jibo ito Allah gan o yadi ke wari o heenyi kugal mako o maido gafangal Oroki ji yamma ko oroki bandu mako oroki ndu o hebbini kugal mako gaddungam indu duniyaru bandira ko horani ma an nonanta e bernde mada ko jaba ko shaloda ta jabi na Allah balluda ta salike ma na Allah dustuda Ta jabi na tokko be Almasihu beiduda. Horema beiduda. Tajabi ang hore maɗa mballututa ang hore maɗa hisunda ang hore maɗa ngadanda kamajun imidi bandira o fama boddum yesu anko ni tamsere yesu woni tamsere yesu tamsere Allah tamsere de yonki miyari ke mi hokkion habaru be modi be mawbe mawbe hadu be yimbe dubbe anda Allah no hani gambe kela nike be gandume be kelibe to anduki Allah rakwadi be kelibe hami be onka ko hande ma ko inde tokko be yesu ko inde julbe yodi ardi be dina wado be ganko e mu e ibe ngidi be kela no ko e ma be tokko be ko dume dina tokkobe be gambe keba be latto mawbe mbi hambe be mawbe wobbe be naga Allah ngadata yodi dubbe wado be ga Allah amma yodi wobbe naga Allah ngadata bano inder tokkuki Yesu almasihu yodi wobbe banda hala shede be ngala ko be ngadata banda hala ariskay wala ko be ngadata to iri ben don haani lenyol onon yaadi be nuddini Yesu almasihu ndoggombe to woddi to on doggaybe be lallinay on gamna Allah be ngadata gam jibaaji mabbe be ngadata gandeedi mabbe be ngadata ibe ngodi to on shulani kuude mabbe kollay on bano non sannan ben don be melo makko farisan ko en non be ngadata kugal ngal be ngadata go'o ibe ngidi eptiki do mawnina be idi ibe ngidi ko mo e tokka be sey ko be bi'i tata bummajum be ngida nyuma ga hore maɗa sai ko be bima iri ko mbiyata Modibbo wi'i to tajabu lattoda Modibbo de wi'i amma ekkitoda jande tawawa jande amma tefa deftere Allah janga ngi'ano Yesu lastoi tamsere Allah amma keba anatta der tokkobe anana ko be mbiyata amma a ekkita ta tokko bo na tokko ba imi bima to nyuma awala get al nder wuro aljanna sai nyande jabuda Yesu tamsere Allah Yesu tamsere yonki Yesu yoydo diga to Allah Yesu gardo gan Allah hebbina kugal Allah gam kugal mako hu gal watta gal gam hore mako sai ko lami do lallambe Allah jumirawo sheni do joydo do iles tagudo do iles andudo ko woni do iles andudo ko dume bandu maada e nyumo maada e bernde maada e yonki maada nana goddum famadum Allah andi bernde maada e andi fu ko nyumata ko ya nyumu hunde gan obi bernde neddo rillo fere woni der bernde neddo wala andudo bernde neddo sei jomirawo to non gadda hu jomirawo e andi bernde ma ko sei danu anda ko nyumuda shinaya metu biida ka ikonudum gan non a nyumi bernde ma sei danu anda amma Allah tan Allah ni hore mudum anduki ko bernde biita gubiata to hanko siri no Yesu wariri ndu duniyaru latti tamsere yonki gan amma keba yonki ko i jawabuji an shalidino mi wi on to neddo wi rokkete linsere sey ndaraande daande mudum Yesu uri annabo enfu no o danyira ferotiri no o mayri ferotiri no o ummori ferotiri wala goddo annabojo mayi ummi sey Yesu kamajun anko ni tamsere yonki anko ni tamsere ndiyam bundundu yonki ta yarindu amma a hisai hanko warti banon manna ko mannu dum metammi on wakkati ko bibbe Isra'ila ngoni inde ladde be aloyi Misra be nilla leydi alkawal sey be dari inde ladde tonto wala ndungu to noddata dun bigeje de ngala ndiyam ngebata ndiyam idon hanko hokkibe ndiyam de donka heibe itabawde jomirawo jenido imo donde hanko imo wondi Allah daga artudum ko hanko annabojo Musa wolwana yaha metana haire haire nen rokka ndiyam imo don imo wondi Allah amma ko umwi Musa o metide e haire na o fiya ba de berne mako metti o fi sey ndiyam wurto yibe kebi be jari de be boyi do nyamunde sey on jippino noide e tamsere daga do mannu daga do be nyamay be jaray be nyamay be jaray jemma e bimbi be latti yambe be kuoyta wongal kugal zamanu dum wala kugal banki zamanu dum wala kugal gomnati zamanu dum wala kongila wala goddon ko ngadata wala komi heini be ummo be shujjida no jomirawo be manta Allah gam mannu dum don hanjum be nyami dubi har chapande nayi ibe nyama mannu dun don daga dow dum rufoita banono nyamri bai pullota andi nyamri nyamri no bai non dun jippoito ngabbon se dilna hon pamaron pamaron ebe ummo be jaha be mofta bimbi be mofta ko be nyamata e nyalumane ne to fini ma goddum jemma rufoyay bimbi be ummo nyande asabe be moftata ngokibe bawde nyande teddunde jummare bene mofta hardum be nyamata nyande asabe nden to fini be cho'oy be nokkoya non Allah rokkiribe dum chalido bo wi hanum hollay joyre yaha nyande teddunde nyande jummare nokka duddum hardum wutina asabe hanko bo sey dum nyola dum hasha dum wonna mo wuro to nani an tokko andudo Yesu Almasihu ta wanyi tokkuki ko walde Allah wi deidei ta wanyi tokkuki Yesu deidei no hani ko ndesinde sin da nyolante hashamma anji woni hakkeji mada di torrete di tokkete di torrete tani a andi anu indo Almasihu Yesu boddum to ta mottu mannu dun don ko manna dun don har dun wuto gan hande ma Allah e rokka e manna ko mannu talawol fere fere jawdi won don ittata ko Allah wi itta go'o e der sappo dun dum mudum ta wanyi dun lattike banono bibbe Israila e tonde ladde be mofta wobbe ben chaatube ko e sey be nokkoya dun duuda dun wuto nyande asabe sey dun nyola dun hasha amma ta wanyi tokkuki ko deftere Allah wi gan deftere Allah wi ngadde dokkal ngadde zakkamudo ngadde der wuro Allah der wuro Allah to o nganyi bo to sey o wukki lanuki wigeren amma to o njabi sey o wukki barka duddum wigeren o wi hama en dellay to bukken ko kebuden Allah e rokka en enen ma shiptorten en dokka ga kugal Allah nden ta wuto ko um wima ngada ya bandiraabe am Yesu Almasihu ayare tabbitani e hanko woni yonki hanko woni gonga hanko woni laawol enen fulbe en andi hala laawol gan en tokka laawol ko burtul en andi ko wiyata laawol hangol yarata ma to ngidda yaaki to Yesu woni laawol yarugo ma wuro aljanna ta wanyi hanko jogi on tirkon kon ko wuro aljanna kon ta wanyi tokkukimo wala on tanoma ta wanyi tokkukimo a wala laawol hanko woni laawol deftere Allah wi hanko woni gonga hanko woni laawol hanko woni yonki duumiki ta wanyi mo a wanyi yonki ta wanyi mo ta tammo tokkobe Almasihu ganyuda ta wanyi mo datan mo a hokki tokkobe Almasihu mone o a hokkai ko moye mone ta tokki hore ma kisnuda ta tokkai ma hore ma dokkuda torra ko a tokki a beidai goddo hore ma beiduda ta salike ma a dustai goddo hore ma da dustuda gam majum bandirawo an war tokka Yesu joni dun wakkati dun metata nuddin Yesu to nyande go fa biya ananai amedata wiki fa ananai anani fa Yesu woni tamsere yonki anani fa Yesu wani laul. Anani fa, Yesu wani gonga. Anani fa, Yesu wani yonki. Anani fa, Yesu wani jaingol duniyaru tatokimu ayahata ander nimre. Anani fa, Yesu hanko jogi ontirkom uro aljanna. Anani fa, Yesu almasihu hanko jogi ontirkom uro aljanna. Nanu kafabotu fa. Tabi unyande go aranai. Ta salike ma hakke ma jodo to do hore ma da am. Minon wazino be mimbi ika. Alla bo nani. Mimbi ika alla woni sheida ami. Yimbe hokkube on dum kaset nanudong. Hambe ma en sheida yeso alla. Gamajum bandirao am. Midon nodduma. Mibia war. 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 Tokka Yesu. Kendira idongal mangal hakke. Kendira idongal mangal hakke. Hakke woda koseta. Ama alla sirike laul nu kendira I hakke ma. Hanko ni nutinki Yesu almasihu. Njabamu iberende go. Jogodamu ijude didi. Nutinamu kungadata hu. Kauta inde Yesu almasihu. Midonvima alla waddejam amorai. Ambo gardo midonvia alla jogoma. Amma jogoda dum ibernde go der inde almasihu Yesu amin amin